Sio uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza steak ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza zigo ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza diaba ni package,
package.
Package, package, package,
package.
Wanabebo na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mindo gaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeze zigo ni banju mando miukuta. Wingia kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekendi lazimo toe form. Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai.
Gai, 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 gai.
Legeza, legeza,
mam,
legeza kiuno ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza steak ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza zigo ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza diaba ni package,
package.
Package, package, package,
package,
package, package, package, package,
package,
package, package, package,
package,
package. Yeah, sailors on the beat. 1, 2, let us go, nigga, get a beat. Tulitana, bona, imano, I, ika pissed. Sasa tumerudi, tumekam na the beast. Hit make a lunatics, now on the mic. Sailor's DNA, gonna make you wanna lick. Dance to the beat, you skipping on the feet. When you like a fake, you talking on the feet. Nimepata combo ka hani shia threat. Like the way you legeza, easy till I wet. Like chapati geuka, wanna make you sweat. Wanna make you leg over, when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema package.
Pekajang, 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 pekajua, pekajang, 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 pekajang. Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai.
Gai, 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 gai. Gai, 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 gai.
Legeza, legeza,
mam,
legeza kiuno ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza steak ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza zigo ni package,
package.
Legeza, legeza,
mam,
legeza diaba ni package,
package.
Packageng, packageng, packageng,
packageng,
packageng, packageua, packageng,
packageng,
packageng, packageng, packageng. Ina nikali ni kamengezo makali. Mepigwa tiki hadi na kina jokali. Topiga wera hata kajua ni kali. Ila frejanda ni kupati na mamali. Na shika jaba inifanya ni sense form. Na dungi elekse na nishoko na mandom. Koko juma na ya nalia na madem. Kina njoki mande na kina shamem.
Tuki meet na kuwaka sira spatina. Chakira demvenya anahura matina. Na nichanganya hadi na sahao matina. Madeba huku mingi na kwa mbe ucheze bra. Order, order. Kiweze kana mpe kama mpe mate. Shika deba to your best na umisho wakate. Juya musho nikora kina shika kushika. Dize na makete ate. Dize na makete
pekajang, 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 pekajua, pekajang, 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 pekajang.
Sailors gang Dime Maret
Nyati ya leu
Unape
Kirai kamwe manai
Push and on the beats.